ZedRantMusic.com.
Good iTunes.
Something like that. Jizzy boy.
Magonia.
Sikoryo koryo ya mene una ni jesa. Nichikondi cha meni rinacho paliwe baby. Nalichula ukasa na pakusanga iwe. Echo baby teti nje kumbi. Walifishi wa nefingu nkafyandi. Walifishi wa nemikalire yandi. God bless the day na kupeza. Ulikasu wakandi maminga wacha. Shakaleke kukwea fya malavu. Sume na vye pantu niwe petafu. Mashuka bewe chisakonde chandi. Tie pa mongu tuwale kuwa fya shivandi. Muli iwe emo sanga sasa shandi. Say I do let me be your husband.
To the feast ya mene na kuona. Mutima unatenga. Just say I do.
Menya kondo, wazo nika na pati nina shipikisha. Paka na lelo, tili babili. Nima kuye walose nika nkaraneka. Wela mami ukalekova na kateka. Say I do, say I do. Chapa ndishi liwa misisi mwingi.
To the feast ya mene na kuona. Kutima unatenga. Just say I do.
ZedRantMusic.com.
Great iTunes.